Yahaya sura sappo e jowe tati. Aya chappanɗe tati e jowe nayi. Yaaki sura sappo e jowe nayi. Aya go yaaki sappo e jowe go'o. Yesu taƴanaama kiita maide. Amma ɗum donu moɗon, mi yofana on curaɗo goto carel humto sakkinki. On giɗi mi yofana on laamiɗo yahudanko'en. Ɓe noti ɓe mbi e sembe, na o njofantamin, yofan min Barabbas. Barabbas on bo o goto nder kabdoɓe e laamu. Sey Pilatus waɗi Yesu fiya loci. Soji en mbali gifol gi'e, ɓe taranimo ngol to hoore, nden ɓe ɓornimo iri toggore laamiɓe. Ɓe ngaɗi ka yaaki yeeso maako e ɓe mbi'a, Allah rene, laamiɗo yahudanko'en. Nden eɓe piyamo to yeeso. Pilatus fuɗɗiti wurti yaasi wi'i yahudanko'en, ndaare mi wurtinanay on mo ɗo gam andon mi tawraymo goɗɗum kalluɗum. Nde yeeso wurtina e tarana gifol gi'e to hoore, nden eɓe ɓornimo toggore iri nde laamiɓe, sey Pilatus wiɓe, raa neɗɗo on. Nde mawɓe ardiɓe diina e taadiɓe wuro caniingo ngi'imo, ɓe mbi e sembe, warumo, warumo dow gafangal. Amma Pilatus wiɓe, onon koccemo mbaronmo, min mi tawraymo goɗɗum kalluɗum. Sey yahudanko'en mbi'imo, emin godi doka, kadin nonno doka ɗum wi'i, dole o wari, gam emo wi'a kanko o ɓiɗɗo Allah. Nde Pilatus nani non, sey kulol ɓeydi nangukimo. Sey o so'i nder laamorde, o ƴami Yesu o wi'i, to e iwayɗa. Amma Yesu notakimo, Pilatus wi'imo, a wanyu metankiyam, a anda emi wodi laamu mi yofuma, kadin emi wodi laamu mi waɗa ɗum waruma dow gafangal. Yesu noti wi'i, a wala laamu dow am to na jomirawo hokkuma. Gam non neɗɗo gaɗuɗo yam nder jungo maɗa waɗi hakke ɓurɗe halluki. Nde Pilatus nani non, o ɗaɓɓiti laawol no o yofirta Yesu. Amma yahudanko'en ngaɗi ka wiki e sembe, ta yofi neɗɗo o, na a higo Kaisar. Fuu noddirɗo hoore muɗum laamiɗo, o ganyo Kaisar. Nde Pilatus nani haala ka'a, o wurtini Yesu, o joɗi dow joɗorgal kiita to wigeere bi'eteende haire cehaande. Nder Ibraniyankoore wigeere nden e noddire Gabata. E carel ngel ɗum caka nyalooma nyalde siryaaki humta sakkinki. Pilatus wi'i yahudanko'en ɓen, raa laamiɗo moɗon. Ɓe mbi Pilatus e sembe, warumo, warumo dow gafangal. Pilatus wiɓe, on giɗi mi wara laamiɗo moɗon dow gafangal. Sey mawɓe ardiɓe diina noti mbi, min ngala goɗɗo laamiɗo sey Kaisar. Sey Pilatus waɗi Yesu nder juuɗe maɓɓe gam ɓe mbaroyamo dow gafangal. En nani nder ayaje ɗe janguɗen to gaɗa. Gaɗa Pilatus meddi e annabi Isa, carel ngel yahudanko'en gaddi annabi Isa yeeso Pilatus gomnaajo. O faami annabi Isa waɗa e goɗɗum leifi. Sey o wi'i yahudanko'en gulliiɓe annabi Isa to maako, mi tawraymo goɗɗum kalluɗum. Nde Pilatus gomnaajo wi'i, mi tawraymo goɗɗum kalluɗum, lalle o wi'i goonga. Gam annabi Isa meeɗayi waɗuki goɗɗum kalluɗum. Annabi Isa meeɗayi waɗuki goɗɗum leifi. Annabi Isa meeɗayi waɗuki hakke. Bandiraaɓe am, haani paamen goɗɗum ɗo'o. Carel ngel yahudanko'en gulli annabi Isa to Pilatus gomnaajo, gam o taƴanamo kiita maide, in carel humto sakkinki ngo yahudanko'en gaɗata ko nde hitaande. Gam siptorki no Allah jomirawo nder bawɗe muɗum wurtini mamaji maɓɓe diga jungo Fir'auna laamiɗo Masar ko Misra. E jemmaare nde to fini, Allah wurtinay ɓiɓɓe Isra'ila diga jungo Fir'auna. O wi'i annabi Musa waɗa Isra'ilanko'en kirsa jawdiri ko mbaala ko mbe'u, ɓe ngaɗa iƴam ɗam to dammule gureji maɓɓe ko shuuɗi maɓɓe. Gam e jemmaare nden Allah hiiti Fir'auna e Masaranko'en fuu e laawol waranki ɓe ɓiɓɓe afɓe haa ma e dabbaji maɓɓe. amma iƴam ɗan Isra'ilanko en gaɗi to dammule maɓɓe hisniɓe diga kiita Allah e nden ɗon jemmaare. Gam non Allah jomirawo umri annabi Musa wi'a Isra'ilanko en gaɗa ka waɗuki ngo humto ko nde hitaande gam siptorki no hisniriɓe to leydi Masar. Humto sakkinki to Yahudanko en e ɗon deydey bo julde lahiya, gam e sharel ngel e ɓe kirista jawdiri ko mbaalu ko nagge gam sakkinki, gam ɓe keɓa yaafuye hakke e laawol rufuki iƴam dabbaji ɗi'i. Allah bo umri ɓe ɓe kirista jawdiri jamri naandi yamɗa, waato doole jawdiri ndi neɗɗo hirsata gam yaafuye hakke muɗum warta jawdiri ko karori jamri. Jawdiri ndi yamɗa ko laƴori ko ndi hitere go'o, Allah umri ɓe toɓe kirisa iri ndin ɗon gam humto sakkinki. Gam non jawdiri jamri ndi ɗum hirsata gam humto sakkinki nanditini en deydey e annabi Isa karori Allah ittanay ndi yimɓe duniyaaru fuu hakke, wala goɗɗum aybe ko mo waɗayi goɗɗum kalluɗum. A faami ɗum bandirawo am? To en siptori ka ekkitinol meɗen nder Yahaya suura go'o aya cappanɗe ɗiɗi e joweenayi, no annabi Yahaya sappi annabi Isa wi'i Yahudanko en, raa karori Allah ittaindi hakke duniyaaru. Ɗum e holla en no Allah jomirawo e hoore muɗum sirhi annabi Isa warti karori ko jawdiri ittanaindi yimɓe duniyaaru fuu hakke. Nde Bilatus gomnaajo meddi e annabi Isa, o tabbitini lallay annabi Isa e woodi goonga, annabi Isa waɗaayi goɗɗum kalluɗum. Sey o wi'i Yahudanko'en, mi meddi e neɗɗo o'o, mi tawraayimo goɗɗum kalluɗum. Annabi Isa karori Allah, walaa goɗɗum aybe. Hanjum waɗi o maayi nde go'o, o rufi iƴam maako gam yaafanaaki ɓiɓɓe Adama hakke e hisnuki ɓe diga laamu sheeɗan e kiita Allah jawmiraawo garayka nyalde jaango. Aya cappanɗe tati e joweenayi, Bilatus wi'i Yahudanko'en, amma ɗum donu moɗon mi yoofana on curaaɗo gooto carel humto sakkinki. On giɗi mi yoofana on laamiiɗo Yahudanko'en? Ɗum donu Yahudanko'en carel humto sakkinki, ɗum yoofa neɗɗo gooto gonɗo nder suudu cural. Gam non Bilatus e ƴama Yahudanko'en ɗo ko e ɓe giɗi o yoofanaɓe annabi Isa mo ɓe ngulli to maako. Aya cappanɗe nayi, sey Yahudanko'en noti e sembe mbi'i, naa o njoofantaamin, yoofan min Barabbas. Barabbas bo neɗɗo kalluɗo kabdayɗo e laamu Romanko'en. Amma Yahudanko'en suɓi ɗum yoofanaɓe Barabbas gaɗoo warhoore umminayɗo hakkillo yimɓe dow ɗum yoofanaɓe annabi Isa mo waɗaayi goɗɗum leyfi. Naa bo gam goɗɗum, amma gam ganyaandi e kaajal dow annabi Isa. Suura sappo e joweenayi aya go'o wi'i, sey Bilatus waɗi Yeesu fiyalooci. Bilatus e nyuma muɗum to taƴani annabi Isa kiita fiidi, shikenan sey yoofa ɗum. E jaamanu maɓɓe e woodi layfi ɗum neɗɗo waɗata ɗum fiya ɗum looshi ɗum yoofa ɗum, e woodi bo layfi ɗum neɗɗo waɗata ɗum wara ɗum dow gaafangal. Ko nde nder fiidi ndin ma e ɗum waawa warki neɗɗo, gam looshi ɗi ɓe kuutirta e jaamanu ɗum ɗum looshi kalluɗi. Looshi ɗin e ngoodi calɗi tati, nden bo e woodi jamɗe sheeɓuɗe to hoore looshi ɗin. Dooka fiidi ndin bo ɗum cappanɗe nayi. Sey ɗum waɗa yimɓe lorɓe shembiɗɓe ngaɗa ka fiwruki neɗɗo ɗinɗon looshi haa cappanɗe nayi. Ɗum fiyay bo e ɗum fooɗa, jamɗe ɗen ngaɗa ka taƴuki neɗɗo. Ɗum fiidi nawndi kallundi. Amma fuu annabi Isa yari ndinɗon fiidi naa gam goɗɗum layfi ɗum o waɗi, amma gam hakke am e hakke maɗa o yari ndi fiidi. Aya ɗiɗi, gada Bilatus waɗi ɗum fi annabi Isa, sai soji en bali gifol gi'e, ɓe taranigol annabi Isa dow hore. Nden ɓe ɓorni annabi Isa toggore iri nde laamiɓe. Ɓe ngaɗi ka yaaki yeeso maako e ɓe dicco e ɓe mbi'a, Allah reene, laamiɗo yahudanko'en, woɓɓe bo e piyamo to yeeso. Ɗo soji en ngaɗi ka jukkutuki annabi Isa, e ɓe mawninamo mawninki yaware. Annabi Isa yaru bone ɗe e torra ka'a gam o hisna en diga hakkeji meɗen e laamu sheɗan e kiita Allah garay ka nyalde jango. Allah jomirawo hokka en sirru faamuki ɗum nder ɓerɗe meɗen. Amin. Aya nayi yaaki jowi, Bilatus fuɗɗiti wurti yaasi wi yahudanko'en, ndaare mi wurtinani on mo ɗo'o gam andon mi tawraymo goɗɗum kalluɗum. Nde Yeesu wurtina e tarana giifol gi'e to hoore, nden e mo ɓorni toggore iri nde laamiɓe, sey Bilatus wi'iɓe, raa neɗɗo on. Gada Bilatus gomnaajo meddi e annabi Isa faami annabi Isa waɗaayi goɗɗum leyfi, sey o taƴanimo kiita piidi gam o yoofamo. Gam non o wurtini annabi Isa o wi'i yahudanko'en, raa neɗɗo on, mi wurtinani on mo gam paamon min mi tawraymo goɗɗum leyfi. Aya jaweego'o, nde mawɓe ardiiɓe diina e taadiiɓe wuro ceniingo ngi'i annabi Isa, sey ɓe mbi'i Bilatus e sembe, warumo, warumo dow gaafa ngal. Ammaa Bilatus wi'iɓe, onon koccemo mbaronmo, min mi tawraymo goɗɗum kalluɗum. Aya jaweeɗiɗi, sey yahudanko'en ɓen mbi'imo, emin ngoodi dooka, kadin nonno dooka ɗum wi'i doole o wari, gam emo wi'a kanko o ɓiɗɗo Allah. Ɗo Bilatus gomnaajo waɗani annabi Isa sheri'a, o tawraymo goɗɗum kalluɗum ko leyfi. Gam non o wi'i yahudanko'en, mi tawraymo goɗɗum leyfi. O yaadake o taƴanimo kiita piidi o yoofaymo. Ammaa yahudanko'en mbi'i e sembe, ay annabi Isa yawi dooka Allah nde o wi'i o ɓiɗɗo Allah. Yahudanko'en e tokka ko attawra wi'i, wiiki to neɗɗo meti haala kalluka dow Allah, ɗum waramo e laawol huboraakimo kaaƴe. To en janngi nder attawra deftere kuuɗe Leviyanko'en ko liman'en suura cappanɗe ɗiɗi e nayi aya jowi yaaki jaweego'o, en ngi'ay ko Allah wi'i dow fuumetuɓe haala kalluka dow Allah. Ɗo yahudanko'en e kuutira aya ka'a gam ɓe kiito annabi Isa kiita mayde nde o wi'i hanko o ɓiɗɗo Allah. Gam e yiiki maɓɓe nde o wi'i o ɓiɗɗo Allah, o meti haala kalluka dow Allah. Non woɓɓe hande ma nyumirta wiiki nde annabi Isa wi'i hanko o ɓiɗɗo Allah, ay o meti haala kalluka dow Allah, no waɗata o wi'a non? Ay Allah wala debbo hakkodu o danya ɓiɗɗo. Bandiraawo am annanayɗo, to a nyuma iri non amma, sey paama ɗo o wiiki, naama ana ko annabi Isa wi'ata wonɗon, wiiki Allah e woodi debbo to o danyimo. Goonga nyumo wiiki Allah e woodi debbo to o danyi annabi Isa nyumo kallungo. Nde annabi Isa wi'i hanko o ɓiɗɗo Allah, e mo meta dow iri sumpo maako hakkunde maako e Allah bo neɗɗo e ɓiwum. Nde o wi'i o ɓiɗɗo Allah, naa e mo meta dow daygal no enen ɓiɓɓe Adama nyumirta. Gam non to a nyuma iri no yahudanko'en nyumirta ɗo, a nyuma nyumo kallungo dow Allah. Emi dow Allah jomirawo hokka en faamu ɗum. Aya jaweetati yaaki sappo, nde Bilatus nani non, sey kulol ɓeedi nangukimo, sey o so'i nder laamorde o ƴami Yeesu o wi'i, toye iwoyɗa? Ammaa Yeesu notaakimo. Bilatus wi'imo, a wanyu metanki yam? A anda emi woodi laamu mi yoofuma, kadin emi woodi laamu mi waɗa ɗum waruma dow gaafa ngal. En nani nde Pilatus laamiɗo holli yahudanko'en annabi Isa waɗaayi leyfi gam non o yofaymo. Sey yahudanko'en gaddi hujja wiiki, ay annabi Isa yawi dow ka diina maɓɓe nde o wi'i o ɓiɗɗo Allah. En nani kulol nangi Pilatus gam e yiiki maako o timmini shari'a. Sey haala warti kesa kadi gam yahudanko'en darake dow wiiki o yawi dow ka diina maɓɓe. Dow ka diina maɓɓe bo holli fuumetuɗo haala kalluka dow Allah doole ɗum waramo. Hujja ɗum yahudanko'en dari dow ɗon wiiki doole ɗum wara annabi Isa wonɗon gam o wi'i o ɓiɗɗo Allah. Pilatus gomnaajo bo naa diina yahudanko'en tokkata. Gam non nde Pilatus nani ɗum inni Allah, kulol nangiimo. Gam non o so'i to annabi Isa o ƴamimo wiiki, useni wi'am toye iwayɗa? Gam yahudanko'en e mbi'a a wi'i an a ɓiɗɗo Allah. Ɗum goonga diga to Allah iwayɗa? Amma annabi Isa notanaaki mo. Sey Pilatus gomnaajo wi'i annabi Isa, a wanyu metankiyam? A anda emi woodi laamu mi yofuma, kadin emi woodi laamu mi waɗa ɗum waruma dow gaafa ngal. Aya sappo e go'o, sey annabi Isa noti wi'imo, a wala laamu dow am to naa Allah joomiraawo hokkuma. Ɗo'o Pilatus gomnaajo e holla annabi Isa emo woodi laamu o yofa annabi Isa, nden bo emo woodi laamu o waɗa ɗum wara annabi Isa dow gaafa ngal. Annabi Isa yeddaayimo, wi'imo, a wala laamu dow am to naa Allah joomiraawo hokkuma ɗum. Ma'ana Pilatus gomnaajo waawataa waɗana annabi Isa goɗɗum sey to Allah jaɓi. Gam non bandiraaɓe am, ko ngiiten e waɗa ɗo fuu ɗum Allah jaɓi non waɗa. To o jaɓaayi ɗum waɗataako? Ko ngiitaa e waɗa fuu, ko ɗum boɗɗum ko ɗum kalluɗum, Allah jaɓi non waɗa. Gam non ko heɓi annabi Isa ɗo'o ɗum Allah e hoore muɗum shiryi non waɗa. To o jaɓaayino ɗum waɗataako? Annabi Isa ɗawti wiiki Pilatus, neɗɗo gaɗuɗoyam nder jungo maaɗa ɓuri waɗuki hakke. Lalle ka yaafa ardiiɗo diina yahudanko'en gaɗuɗo annabi Isa nder jungo Pilatus gam o taƴane kiita mayde ɓuri waɗuki hakke. Gam ɗume? Gam emo jogii deftere Allah, emo janga goonga Allah, emo andi bo annabi Isa walaa hakke, amma o waɗi annabi Isa nder jungo laamu gam o taƴane kiita mayde. Hanjum waɗi annabi Isa wi'i Pilatus, gaɗuɗoyam nder jungo maaɗa ɓuri hakke, gam to o waddaayinoyam to maaɗa a taƴantaayam kiita. Aya sappo e ɗiɗi, nde Pilatus nani non o ɗaɓɓiti laawol no o yoofirta Yeesu. Amma yahudanko'en gaɗi ka wiiki e sembe, taa yoofii neɗɗo o'o naa a higoo Kaysar, gam fuu noddirayɗo hoore muuɗum laamiiɗo o gaño Kaysar. Pilatus gomnaajo nde nani ko annabi Isa wi'i, o faami lalle annabi Isa walaa leyfi, sey o ɗaɓɓitino o yofirta mo. Amma nde yahudanko'en paami lalle Pilatus gomnaajo e yiɗi yofa annabi Isa, sey ɓe mbi'i, taa yoofii neɗɗo o'o naa a higoo Kaysar, gam fuu noddiroo hoore muuɗum laamiiɗo o gaño Kaysar. Aya sappo e tati, nde Pilatus nani haala ka'a, o wurtini Yeesu, o jooɗi dow jooɗorgal kiita to wigeere bi'eteende hayre cehaande nder Ibraniyankoore, wigeere nden e noddire gabata. Nde Pilatus nani yahudanko'en mbi'iimo, to o yoofi annabi Isa hanko naa o higoo Kaysar laamiiɗo Romanko'en, sey kulol ɗawti nangukimo. gam e jamanu maɓɓe. Kaisar laamiɗo Romanko'en maunini hoore muɗum wiki hanko tan woni laamiɗo. Fuu noddirɗo hoore muɗum laamiɗo bo o gaño Kaisar laamiɗo Roma. Bilatus faami to yoofi annabi Isa, yahudanko'en umminay hawri. To Kaisar laamiɗo nanika bo o waɗay ɗum itta Bilatus diga laamu. Gam non Bilatus huli to itte diga laamu. O wurti o jooɗi dow jooɗorgal kiita gam o taƴana annabi Isa kiita mayde. Bilatus e andi gonga kan, amma o tokkayka gam yidde hoori waɗi o tokki ko yahudanko'en giɗi. Gam yidde laamu waɗi o taƴi kiita shiya gonga. Ɗum bo wardi deedey e ko waɗata nder leydi meɗen Najeriya hande. Gam yidde sheede e laamu e waɗa e ɗum taƴe kiita shiya gonga. Amma bandiraɓe am, sey paamen wiki nyalde e wara nde taƴoo kiita gonga taƴanta koo moye neɗɗo kiita deydey e ko o waɗata. Aya 14 wi'i, e carel ngel ɗum caka nyalooma nyalde siryaaki humta sakkinki, waato nyalde teddunde. Sey Bilatus wi'i yahudanko'en, raa laamiiɗo mooɗon. Aya 15, ɓe mbi'i Bilatus e sembe, warumo, warumo dow gaafa ngal. Bilatus wi'iɓe, on giɗi mi wara laamiiɗo mooɗon dow gaafa ngal. Sey mawɓe ardiiɓe diina nooti mbi'i Bilatus, min ngalaa goɗɗo laamiiɗo sey Kaisar. Kaito, en gi'ii ɗo no yahudanko'en ganyiri laamiiɗo maɓɓe mo goonga, ɓe njaɓi mo fewre. Aya 16, sey Bilatus waɗi Yeesu nder juuɗe maɓɓe gam ɓe mbaroyamo dow gaafa ngal. Bilatus yiɗaa kanum e hoore muɗum kiito annabi Isa ka'a kiita. Gam non o waɗi annabi Isa nder juuɗe yahudanko'en gam ɓe kiitoomo e ko'e maɓɓe. Bandiraaɓe am, sey paamen ɗo o wiiki, to Allah joomiraawo waɗi en fuu e mo yiɗi ngaɗen goonga, to a ardiiɗo ko a laamiiɗo, waɗu kiita goonga, kulol wala. Taa tokkiran fii duuniyaaru, ngaɗaa shiya goonga. Fuu jooɗiiɗo dow korowal kiita e taƴana hoore muɗum kiita. Gam to o waɗii kiita goonga e aadilaaku, o taƴanii hoore maako kiita. To o taƴii kiita shiya goonga, o taƴanii hoore maako kiita. Gam nyalde e wara, joomiraawo mo kiita goonga e aadilaaku taƴanay koo moye kiita deydey e ko o waɗata. Bandiraaɓe am, sey paamen ɗo o wiiki, to Allah joomiraawo waɗi en fuu e mo yiɗi ngaɗen goonga, tokkooɗen goonga nder ko ngaɗeten fuu. Allah wallitoo en ngaɗen goonga, tokkooɗen goonga nder ko ngaɗeten fuu, bo nonno Allah yiɗi. Amin.